Takusave na love emojin to your official name. PDA below walker, your license ni bet. I'll buy some boxes you can share with me. Wacha kuvisit wishing na mi. Kifungu tutole kopyu sizu bae kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujonyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. That's my wolewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lamina reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi.
Takupenda sahi.
Kipigana na dunia, I'll be fighting by your side. I'll carry your name, my love is strong enough. Now meet me with your weaknesses, open up. I'm on your team, not against you. I'll cook your favorite meal, ukule ulambe sahani. Yakimwagika tapanguza usijali. Lazima nikuzalie watu wenu wanijue. Hiyo neza guarantee. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Ya wiko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi.
Spendi your favorite artist but nakupenda nda compromise. Club udeti ya smocha umind vile baga sifiki price. Kona movie kwa lapini intimate, hatuwezi shikana kwa theater. Ni kuandalie candlelit dinner, tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tisho flani nime buy baggies, tuone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi, I'll never play with your heart. Tuende house hunting, tupange nyumba bila intention za kukaa. Neza kopa gari, tuende nao na nyuki, but hiyo ni trip ya njaa. Ugumu wa mkate, ushia kwa chai, tuende kibanda. Yetu msimu iko kwa moto, chaji nenda ikipanda. Droti maguta, maguta, you're my fatal kiwanja. Ukipotea, ndakutafuta, I'm one half, you're the other.